Memo macam apa kini aku turba farra kanjir wajini lala. Amma semu gafto ko Filistemon ni fi Israelon ni amma swarana uliti kasan. Warana kanarati Sauli fi ilmi samu induani. Egayero kana David moti biye sanita e moti Israel ta e. Wana muta undumtu isabekani. Egayero unduma David yamu warana fdemu waak ayo feda saafeda waak ayo ingafata. Wankana tefis waak ayo yero unduma iso jinin ta e. Tawonni waqayyo tisimmo lafa Yuhuda jirayu ture. Ega Dawitis namot sawajjinin tawota kana fiduda deman. Dawitis immo kandeme dawota ka waqayyo kana Yerusalemitti fide debisufi. Ega Dawitis namot sanduka kaku waqayyo kana batan nama filate isanis immo uzafi ahiyo kanjiramaniyu ture. Ega gafto ko kotiyoni lamanni yomu wollulan Aka itibu anito sanduka kakuwa kayo kanakan kufifni ukatabuta kanakan kufifni uuzan irrat owe. Ega wakayos uuzat aru saatin kankae batalu masan achumataka dugole. Ega kanata uusa agarran Dawit baye sodate kanawante ef itisikani tabuticha fudu sodatani. Mali adun mali fisiniti fakata waqayyo an uza akasiti gore itare garu uzan wan yara fakatu no janni mali akka tawonni kun oka sandukni ka waqayyo kun akkan kufne jereet iradowe ega uzan anduefi akkan kufne do usatin otontein namumman sa waqayyo fi kulkullu okini fin waqayyo akka tabota waqayyo san akkan tukne wan isan hayamef kana darbe tabota waqayyo san arkasatin tukusatin kan kaida kandue Ega akuma bekamu sanduk ni kaku waqayyo qubu kunimmo qulqullu wan ta'ef yeroon duma qulqullu barbaad. Ega waqayyo wan qulqullu ta'ef wan qulqullu jaalata. Sagaleesa macaafasa wan kansaa ta'e unduma akka qulqullu dan qabnu min barbaad. Ega yeroo baay'ee agarra mana waldaa keessatti yeroo daa'imti keessa fiigani oo kaataba keessatti wan intaane unduma oggaa yemmuu hojjetan in agar kunimmo egaa qulqullu ta'uu miti iddoo waqayyo manni waqayyo wan qulqullu barbaad. Ega macaafa qulqulluu keenyas garuu innis waraqatumarraa hojjetame haa ta'u iyyuu malee akka macaafa kuunititti akkuma ta'etti darbannii ganna garuu kun hin barbaachisu macaafa keenya irratti kan nutsaafame immoo sagalee waaqayyoo dhugaadhaan waan ta'eef qulqulluu goonee macaafa keenya eeggannee irraa dubbifachuu nu barbaachisa.